Alarba laso tati lewru mars tane dubu ujunadidi e laso yande joy e mintaji sappo e joy habaruji studio kalangu dimi Ali Nyallu Abdul Muni yottinta e modon. Sembe habaruji meden handen halan der hawrine chaka ardibe dina leydi Niger do andan he ardido gomnati leydi Niger Birjira fini dum du ko watta ardibe be nangi ko watta he ko himbe firtama sanne do laabi kesi cingadi gan hisinde himbe leydi Niger sarri nyaw coronavirus gu. En kalandu ni fa handen do laabi nawtorde fina tawaji hano jimi en ko watta ko e himbe pirtake do laabi kesi cingadi do andan der leydi Niger dum du waddi ko jimol gol indirangol coronavirus wada. Yewtere studio kalangu handen wadan do gelleje e nafakkaji mum en badu ni ko handen gelleje den don no choppe sanne. Boto jode kala studio kalangu handen wadan chaka ko kobe habaru do filla rafike joro hakkilo fukkingo tawango der region maradi Moktar Hamadou Ardoto Batugo. Rabu coronavirus don no wada sembe do andan der leydi Niger hano no minister kawji do filla cellal himbe haliri dum kenga himbe jeddo nangi nyawgu andan der mabbe du goto mayi tato heybe gondu hebama dido worbe e debbo goto be fudu be bibbe leydi Niger dido be andan ni sappo e nay lewru du wari juwi to andan leydi France tato bo mabbe du jeddije mun didi ni ko wari juwi to andan leydi France ibe don ibe nyawte damadu no don no hebo der cellal mabbe adibe dinaji ni no kani be dudde sembe firtude ko himbe dinaji di andan dum du woni danede ardido gomnati leydi Niger Birjira fini wattiyade e ardibe dinaji di do andan der hubere nyame dum du ko watta himbe kisi sarri nyaw coronavirus wonguno raba himbe der leede duniyaru badun do ni der leydi Niger de en dari rabu guno don no beedo nani ko docteur Abubakar Touré ardido fedde dina al-islam gal gon tawado der hawrina kenga de andan wi Moussa Hassan e telephone gam famtinde himbe.
Le premier ministre a eu
horejo gomnanti o fodo yani hakkiloji himbe no endan do fi nyawgudo latingo timmini duniyaru fu nyawno do latingo don na satta sane do endan der leydi men Niger do hore mudum en ji neddo goto ko lati nyawgu kanyon ko wari nen himbe hani faama no hakkile e majjum gaden du anditon leydi Afrika wala sembe ko durtito e nyawgu endan se hisama himbe no hani faama wana filla politiki wonna wade filla yurmende hakkilde e yonki mudum nenne ko julde mabba wi a neddo fu jodo juula wuro mudum sabu sentama wi ankay a juldo non mawdo pamanake makka e madina fu mabbaama julude mum mabbaama nena wi du konda wanana tarigatu tijaniya maroko hor mum julude mudum mabbaama tonne buri sembe se jomi ama shi a woni andita ke iran kandu konna julude mum fu mabbaama duni andu fu wala to julude mabbaaka himbe pamani sedin dama wada julude fu mabbe titte dey jonno wodi himbe wombe sattindo majube pamana yonkiji mabbe pamana cellal mabbe
dolabi durwi didde rabu corona virus waddi ko Abdul Salam Lawli Shebu bi leydi Niger gon non tawado no janga to leydi Shinder Hubere Gundugu wattidane yaade he bibbe leydi Niger ko watta be kakkilobe do tino laabi kesi cingadi di andan gan hisinde himbe rabu nyaw coronavirus gu nani ko wi Mohamed Mamma e telephone gam famtinde himbe.
J'aimerais vraiment attirer l'attention de
Mido yidi mi foda hakkiloji bandirabe amin be leydi Niger gombe der leydi din e jondi be pama ko nyaw coronavirus no gonga denne himbe gatta hilnare dow habaruji fewre kokketedi wiide kittaje e lemuji e ko nandini no wawi nyawti nyawgum dum hana gonga leydi Chine e hore mun tarsinike sanne gandurwi didde e nyawgum farlabi yewtereji pindinol e ko nandini bibbe leydi Chine gollidi e labi di horebe leydi Chine joddi handen nyawgu nakisama wadi leyde kewde gonde no fodida e leydi Chine wi'i bawde de Chine wadi gan nakisingo nyawgu wadi mido watta dane e jaadiraabe amin e leydi Niger gollida e laabi fu e gomnati leydi Niger joddini gan nyaw kesu gu coronavirus nyawno warowu sanne sanne
très mortel.
Gada ko gomnati mabbe keri leydi Niger ton enden gayaade region doso jon en lanaji diango nino don no ada himbe leeda yasin gondo nanna do der leydi Niger dalila majjundu wadi ko Hamidou Diawga préfet département gaya noddi jon en lanaji diandi enden ga furtude ko e mabbe nani ko wi Fadel Alou gam famtinde himbe.
comme la voie terrestre là est fermée les gens
donc et le labi leydi enna mabba do kotor ko enna jonka jo en lanaji ka en jiti no koje himbe no jolna e do chuchuka dun sabi ko min noddi mawdo mabbe kambe jo en lanaji be gam batte firde ko mabbe tindina be fawoda be pama gacci ko dun wawi waddude waddande be kambe ko mabbe jo en lanaji waddande himbe gonde be jara be garta be du konna e waddande du fa handen himbe wuro sabbe gonde be koje himbe non be anda moy en non be anda ko woni e mabbe wodi du ben don hebataake jeebe salla sellina sella tiagal jo neddo fu kebaado e do fi majju fu jomu no nangete hollete sariya
seront prises contre tout contrevenant à ces mesures là
dalila labi cingadi gan hisinde himbe rabu nyaw coronavirus waddi ko ton der region agades himbe wadobe himbe keme jeegom e la soitato juube leydi algérie fadda ton andan asama kado kero leydi niger e leydi algérie ardibe hawju region o duni gatti himbe be padda non jeddiji didi gan yewtinade cellal mabbe fa hande ni do lawol gotol gol enda himbe wadobe himbe keme dido e la soitato e jeddo kan en du ton andan oim mo arlit der kogol mo himbe be padda gam e dari se kettino den ko mawli abdraman mer arlit wi usman umar rugam famtinde himbe
motin deri shidde de sakko
watta himbe kema jeego o e chapan de jeego e jeddi kam min darni wuro asamaka dubbe alger riwabe der leydi algerie anda ka fu leydi die he die be joy denni be darnama wuro asamaka der loktorode mawnde ibe ewe don nyamdu mabbe e teddirka mabbe fu wodiama der balde sappo e nay be jebete deni ibe tawra e na wallaka deni anda wadi be tawra ka e na wallaka be jofete deni do ibe tawra en nyawgum e faddete faabe nyawti do der centre mo OIM mo arlit no wada himbe keme dido e chapande jeego e jet e himbe chapande tatago be fu faddama be don ewi min gol minan gada bawda amin fu to neddo natiri fu min gattan himbe wuroobe en kollamin joomu gam faddi fa ewi gina nane deni Allah wadi joomu duwi jahangal wardi wulo wulo ko handi kan woni joomu doggira loktorore ta gantara habu ko reejum nyawgo gan der golle e loktorobe gonno gada ibe nyawta nyawgo
sauki kuma ana warki
nawtorade kulle fina tawagan durwidide rabu coronavirus waddi ko yimobe leydi Niger gom cigili jimol mu en golbe indiri coronavirus gam firtude ko himbe laabi kesi cingadi di andan duga renudi himbe ka en tawa der jimi di andan gam e dari sekkitino den ko Aishatu Ali mo groupe soga wi Mariam Kenda he telefon gam famtinde himbe
corona
ni coronavirus no woni no beydo der leddi der labi bonbi bido nija ko min gadam bawdo amin fu gol fodugo hakkiloji himbe gam be kettinano nilal amin gal dum wadi min sigili jimol gol gam min jottinobe lilal e wakilibe himbe minen gidi himbe pama ko labi no don ko sisina himbe nyawgo min cini min gollida chaka amin jimobe worbe herewbe der muyde berde amin gam min durwida e nyawgo no handi minen do min da balla amin gandu widde e nyawgo gan hollugo ko min bibbe leydi
saboda hadisi ya wadi ai ko wana ciwo ya shigo ya so shi da magani
altine laso tati lewru mars hitano dubi ujunaji di laso sogeji leydi chad lasoji na e sappo e dido bara laso dido e jeddo gon kan du nawni der hippitere de boko haram wadi to andam boma dune wenu chad gon anda hanono ardido idriss debi ardido leydi chad di andan haliri dum arana majjuni ko sogeji leydi chad no bare sanne der kipita kiji di boko haram watta e ko nandi titta sedek abwa ko ko habor no o bindo du dewte fa handen sediko du ni famtini do ko sabi ko bonerde wadi e sogeji leydi chad di nani ko wi tarnal fude ahmed e telefon gam famtinde himbe
and the factor ki explain
ko man to ni woni ko watta lebbi tati joni ni ko chadda hojiti sogeji mudun jodnodi le lakchaddi enda ngam alla e yarde be nokkuje godde e do jande G5 Sahel be jaraama jeccinaama do keer tati di leyde enda nonon du konna wobbe dubbe jaari do hakkun mabbe e leydi libi gambatte jodo atton dum hore sogeedi wadi dum faande du lawde labongol kam wonno himbe wadbe hippitarnde be juunon tawadon dendandi be ngadana du konna ndir laanaaji ndiyam ngodi masiniji sabu nokko endan yo runde no endan neddo wala fuko waawi nadde warton sana laanu ndiyam
yaccede sans moyen nautique
batu joda kalem mo studio kalam
gam martude kompa ko wadi der leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger
gelaje ni ledde mawdo non de jutirka mu en gatta metriji woronja hanono jo en ande do ledde de kaliri dun ledde non latide no birgina no kure to de awa sanne amma hande de en dari ledde den don no pecce himbe no chunirede do der leddi Niger dun du waddi ko dima majen don no buta sanne ganke bol be dari se kettino do yewtere hakkune Rahilatu Soumana e commandant Illo Ango mo projet indirado grande mira verte der Francire
der dubi takti di en gi gellege no buuto fa no majja no kuje gon dun du konda so kaabe wonno ita bibbe ben der dungu ille no heccidi dum e dum waawi wadde yaago yeso do fi gellege den.
Cette préoccupation là c'est au-delà de ifainete
gellege kany ledde koride fu e dun jeewa dun em de ledde gonno rimane de wonde himbe jaato itta bibbe en dan gabbate yaha ciotto tewte e majjun jawdi nena dun don du konda wonna ledde en fay sedam gellege jiida de sen bibbe ben itama hebay fuditaade hebay wiltide gaden dan jut nebi fu dum hanto wantanno gam bibbe ben gelluno kecce kanyum won ko ittete se itama du konna fu jonga nyanten se bendi du fa yori guraje de koybe joppata dum kambe kubbirto yite hono juti nebi fu gelleje den de kanto woje nino de himbe gala no ndara yalla no watta ko e keba de fudita kasen
e favoriser le renouvellement de l'espèce ce qui n'est pas le cas
ko dum dum waaw wadde der nokuje den
cette espèce là à l'intérieur donc des
gelleje de no nafa sanne har jonde en jeewi har demal nokku futa tawda dubbe gelleje den endan ha demun don fu atan leydi no wodi sembe no nafa do sanne yerno andube widi do majjum wadi jande do majjum nan har demal kay nafa ka mawdo non himbe no faman dum faano wodi gam majjum wadi nokkuje kewde e dun do dum wada on aawi tagol gelleje den endan minin kolaremobe ku fudan hore mun du be kawjo dum hawju lobbo kanye ko aawa dum fu e be baawi naw torade bali din enda be itta be jaabe ngada haajeji mabbe wakkat ko wana demal
exploiter les feuilles pour avoir quelques revenus donc pendant des périodes mort
no kujit gondo enen gi'a himbe no jahano chopa leddan gam wara nyiba tuudi no wodi fu laabi e talki ko wayi wadde chopol gol acce
le code forestier a tout prévu
la wala hawju ladde holli fu no dun yarto sabu talki wodi ko himbe hokkete nenne sen neddo hebaama wala talkurdu enda no wawi nangede yomne yo habere soppa ledde ku do chuchuka wonna wada dum do kola e lawol
ils font l'exploitation clandestine.
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio Kalangu handen dow yewtere pindinol meɗen nde kokkol habaruji meɗen timmata seyni mbiyen salamu aleykum.
Studio Kalangu
sigilaji Studio Kalangu
Agades
do Radio Sara
Lamba capanɗe jeena e jeɗɗi FM
Alit
do Radio Kausen
Lamba capanɗe jeena e nayyi FM
Jingimi
do Radio Dilerem
Lamba capanɗe jeena e jeenayi FM
Kabalewa
do Radio Mambio
Lamba capanɗe jeena e jeenayi FM
Dogonduti
do Radio Dallon
Lamba capanɗe jeena e ɗiɗi toɓɓere jettati FM
Walam
do Radio Baru
Lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o FM
Tera
do Radio Liptako
Lamba capanɗe jeena e jettati toɓɓere jeɗɗi FM
Dokoro
do Radio Muria Dakoro
Lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o FM
Nyamai
do Radio Scout Mukwartaji
Lamba capanɗe jeena e toɓɓere jeena e FM
Madawa
do Radio Sarawnia
Lamba hembre ɗiɗi toɓɓere go'o FM
Tanut
do Radio Damergu
Lamba capanɗe jeena e jeena e FM
Studio Kalangu.